akufunamamuna wachumakale ineulupangono mpunguzi wawo singakale chimene akufuna ziyenda muhama zizikala simpo maja zindalama kwamana wawo akufuna wachuma basi osati ineyo atindangokula pasi afuna chimamuna chizivaya chonzi tsiko ndilimozi nansandidula pasi amachicha chimamuna deilipitise zinthu ine singaniza nangono kula mutu pakamwa pawo nkhani yanga deili ngati ndithano gladman kahuko sada watela pano akufuna mamuna wandalama akufuna mpongozi wa hama sakufuna mamuna ukanda akufuna wepewa wakumpanda mwana wawo wakufuna chikondi mwai ine samakisa misozi
hama ndi wawo maina umu muma ndi batsa mtima zomarengeka ndi zili zose sikulina muzachilapa zomakopeka ndi ndalama simuziwazichokera mwandichula kulokae ndizimaina zachikale bale male kamanika mwana wanu simpambaso amanivela ni mamukonda bwanji mufuno ikakapu mapuputa dala piyawa
makolukula kwa umani sangateke amafuna mamuna otulusa fwefwe fwefwe wikoti barino sungachoke padeni ndikumamudalila amafuna mamuna otulusa keshi keshi ngati ulikape umatuluka matechitechi raitano tochita mamupangila zokomela mutima zabwino za mamupangila apongozi zizoka ziziteka ine no kundisiya ntima wanga uliwosweka
akufuna mamuna wandalama akufuna mpongozi wa hama sakufuna mamuna ukanda akufuna wepewa wakumpanda mwana wawo wakufuna chikondi mwai ine samakisa misozi
koma iwe gyale makolo wako amakumba zosatieka koma iwe gyale makolo wako amakumba zosatieka samafuna kuti ndizikyala pakati amakuta heve alingati nzakati komwe tinakumana iwo kunalibeku amandikomeliela maina sibeku koma mayi mumango kunda dola mumango yasangati dola timatola komabe mumve mwananu ndinankonda nditamusiya katupika katoonda
akufuna mamuna wandalama akufuna mpongozi wa hama sakufuna mamuna ukanda akufuna wepewa wakumpanda mwana wawo wakufuna chikondi mwai ine samakisa misozi kazi kuti yazindikile zindu zimasinta mawasikulina akufuna mamuna wandalama akufuna mpongozi wa hama sakufuna mamuna ukanda akufuna wepewa wakumpanda mwana wawo wakufuna chikondi mwai ine samakisa misozi
Grantman, Black Sada, OGBZ, Moody Piyama, J Wagon.